Dear Lord, today I come before you for two things. Grateful for keeping me alive even though unajua my day na kutupea wa Kenya amnesia. Asante. Sisi ni vipofu na viziwi na tunajua translator wetu alisha dead. 2022 already, si mnajua nani ni prezi, si mnajua nyinyi voters ndio washenzi. Kwani amjui mdomo yangu ilibatizwa na wakongwe? So na shangambona kilizenyu time ya kura zinajanga shonde. Na hiyo wiki ndio najua jirani yangu wangamjaka. Kama kumbe wangamsapere, hata salamu atapata. Piga tu kura na utalala bila kula. A night of tears. Na nisikiza na macho na ona na your ears. Swali, fununu ni ati system education ya udu. Is it true? That's why umepeleka mtoto wako akasome majuu. While graduates wanashika placards kwa traffic, mtu wa actuarial science anataka kujimada. So tragic. Swali, ati waiguru wako kwa office na story ya NYS tulisha sao. Bairo moja liba 8 tao. Bairo tunanunuanga mbao. Either sisi ndio wajinga ama kuna marking scheme ya kao. Time will tell. Vijana wana bet na kifo. Wana die betting imewapea job mob kualiko. City Stadium imekuwa renovation for 3 years. Budget ziwatoshe. While Sonko wana dance tu kwa ofe. Swali, how do you sleep at night knowing mkono yako imeua? Not close to purity. Wordsmith, King Kaka arrested for fighting impunity. Ata wakijamu na watu party bread, awatusomi na si kwani. Promises samweki, ini relationship ya ina gani? Is it true? Ukona account offshore, zimejaa money na account ya Dr. Waititu ikona depo ya 100 meter. Ukipele kwa kotini ni escort ya polisi kaa 6. Ladies and gentlemen, official speech by mbwa mwitu. Wacha vae ngozi ya kondoo kwanza ndio tumsifu. Sibasi wakam kwa chacho atoe pesa tulitoa kama tax. Na pastor ana kiss ass, ampati hadi asome kavas. Na sisi tuko busy wajinga nyenye tuna club. Wakini snipe tonight si mnajua ni kwa nini. Ndakufia watu misiogopi mimi. Wasijifanye hapo wata lost na hata chuma urust. Na hizo ganja mtazikwa nazo, news flash, flesh rudi kwa dust. Nchi inaongozwa na thieves, na ukiogopa jua uwezi kuwa chief. Iba hizo mamita, scot free, niibe tu kuku ntalala ndani. At least pastor nganga na washinda, na danganyanga hadharani. Apo parliament kwani mna shida gani? Si mtu ibie kiplani? Mmetumwa shetani gani na job ziko wapi? Swali ni ukweli, lazima uretire ndio upate job. So inamaanisha lazima kwanza nipate job ndio nipate job job. The youth ni moody at 90 na gikonyo at 80. Manifesto mulisoma job ni plenty. KQ walisamewa deni ya 24 bili. Sugar mili, farms ni 40 bili. Na ujinga enu mnaeka students wajalipa kwa gazeti help wajinga nyinyi. Izo mlango zenu zile mna beef security. Amwezi ni kubali ata odi. Remember me, my mama anaitwa Njiko na my father is a nobody. Nasikia mafuta imepanda tena. Inatoka Turkana ndio irudi tena. Hesabu ya 1 plus 1 inawachenga. Mtaenda retreat kudiscuss tena. Na mjongeze pesa ya taxpayer tena. Laptop ni multi-billion project. Na walimu oshagwa wana lights. Wanacharge kwa generator shopping center. It's not right. Wasipandishe tax. Hizo ndio dreams mi wanazo ni kituna. What are we really doing as a country? Sazile tunachuja miguna. Petroli imepanda, so inamaanisha polisi watoperate kama customer care. Busana chwara zinamaliza mayute. And yes, Steve was right. Mihadarati haiwezi. Wachane polisi wafanye raid tena. Ama ni vile OCS ajepewa yake ya kila mwizi. Oh, I mean ya kila mwezi. Na polisi wako in cahoots. Au ndio supply wa gondi na guns time ya kushoot. Swali, kazi ni formalities tu. Na ukiapply si na bounce. Ni ukweli KPLC wanatuekia bila ziko kwa na zinaenda kwa personal accounts. Welcome to our country where politician wana ujinga za kila aina. Economy imekuwa hard, hakuna kitu ya kuteremsha China. Karibu to the Kenya, Republic of China. I support teachers, doctors wakistrike. Na the president is saying ati kama hawatarudi watachujwa. Hakuna siri kwa nyumba. Nasikia jirani bibi anakula. You know what I mean. Polisi anaishi kwa keja zimeseparate wana curtains. I mean in 2019. Na hizo damu zitawafuata to the coffin. Punda idedi lakini mzigo ifike. KCSE hazijafika sababu ya flood. So instead, wacha niulize maswali. Arambe stars wanalala kwa floor ya port flani. While mna hire private jets. Swali, Disaster mnakimbia kusema vile mta create inquiry. Is it true women rap nyo wanadishi pesa ya pads meant for girls? May scandal, wako na matusi kwa national TV, such role models, youth unemployment, politician ni addicts for pesa, KRA wanatuibia ndo watupatie wezi pesa, deadline ya tax return ni Tuesday, jengeni tu, sips tea iko na mercury kwa shuge. Swali, is it true war iko funded as tuna lose KDF soldiers daily so unalia? Ndiyo mana tumeshindwa kutoa troops Somalia, mnakula pesa ya health ndiyo mana Mkenya, awezi afford, the moment you fall sick tunasikia umepata treatment abroad, na vota akidedi na cancer, kera, perfect opportunity ya towe coffee na transport na on top house sera. Hapo ndiyo mrasu wa shakilusi, in the name of treatment kuna power in kirusi, mwa amefunga jicho, jicho pevu ni kipofu, duma namba kumbe ilikuwa two scam, flani na maraga nataka magari. Rais unaona hapo ni wanajeshi wa Navy wakionyesha umaarufu wao wa vita ya kulinda nchi wakiwa kwa maji. Wajinga nyinyi. While Mariam na dota wake hawajapatikana wiki mbili wako kwa maji. Sema MCSK kutuibia kwa traffic huko kwa wrong side ndio rush kutuibia. 5 years ndo zinaisha na sikia umeanza kurudi kwa ground. Wacha kupretend and all Kenyans know kwa ground vitu ni swali. Sijui kaona nikumbuka, mindo nilikuweka hapo. Can't see you siku hizi nikaa tunacheza tapo. Swali, ama nasiumu ni vile ulibai simu. Ukona line mpya na ushikangi namba za ujui. I stopped being your friend, unanitreat namna ya adui. Swali, stadium ziko wapi? Kazi ziko wapi? Ile manifesto lini wow nayo iko wapi? Na hii handshake kwani ni ile sisi ufinyanga Kenyatta kwa mkono ya karao? Swali, ata kama tuko na Kenyatta, ndio maana strongly feel atujapata uhuru.